Nilevo 3, nuevo nan.
Ah, iyo pano tu. Ajani wa Zambia mutile kawa tu. Yeah.
Gawa mfwe tumbari da nengena. Chupi chupi katsai da nengena. Wapapa kansi skonkele. Three na two, tuwa kalipanga bro.
Tuwa kalipanga mpili pili soda. Ratinga wadi for twist and a order. Ajani, ajani. Ajana jan,
oh. 1-5 got to break at the boom, boom. Adi shana to slack at the boom, boom, boom. Skrrrra, boo, 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 boo. Hey. Never three, Mr. Watching a Zimba. Pala tuwa pisha bena wa Simba. Vile mwapusa fobo tuwa Simba. Kabali wila la fobo tuwa ririmba. Kilimanjalo tu fobo tuwa rishimpwa. Lipa lwari noti no kutipwa. Pati tuwa rilula kwa tinimpwa. Mwimpasha kutuwa ichabuse nimpwa. Silinda miyota tuskula papa don. Gawa mfwe tumbari da nengena. Chupi chupi kata ida nengena. Wapapa kanshi skonkele. Serina tu tuwa kalipanga boy.
Tuwa kalipanga mpili pili soda. Nothinga body for twist and a order. Ajan ajan. Ajan ajan.
1-5 got to break at the boom. Adi shana to slack at the boom boom boom. Skrrrra boo 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 boo.
Hey,
if you short in the dawn.
If you ni fin being short in the boss. If you kopela kamuntu ni boss. Olo juni, pige tatu fimbana. Kumutima, futi tatu fimbana. Kuchikafe tuwa chupango kutoba. No soba, shilala pone soba. Test me na kalipanga konyaki. Kumuvika bize nga popo na nguwaki.
Kawa mfwe tumbarile nengena boss. Terina tuwa tuwa kalipanga boss.
Tuwa kalipanga mpili pili soda. Nothinga wadi for twist and a order. Ajan ajan. Ajan ajan.
1-5 got to break at the boom. Adi shana to slack at the boom boom boom. Skrrrra boo 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 boo. Hey! Chivotenga doni. Manda Rafiki Ella Kolala Kolala Pachambish.com.